tazama kwenye sky, ninawaona malijenda wameketi nari jendari, angara fahari likiwatanda. Ghafla nangalia angani, anina waona mashujaa, oh, 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 wameketi na uyo shujaa, tanda. Mana we ni mwenye uweza, shuja wa vita Bwana, kweli yako inaganga mioyo Bwana, kweli wewe nilitenda ali. Katifuni mbari jendali, wame kuzunguru kari jendali, wakisujudu mbele zako, wakisema unastahili kuabudiwa. Cool.